rubber, see your simple. That team is a Mandico. And the money to the Francisco. Positive energy. I need to win as a energy. Cause I'm a Gina, oh. Wapo wengi. Nili kutaka, ukani taka, ukani padaraka, madaraka. Wali tokata, kata kata, leo twasa kata, rumba. Nili kutaka, ukani taka, ukani padaraka, madaraka. Wali tokata, kata kata, leo twasa kata, rumba.
Let's talk facts,
yeah.
Mina Weni combo made in heaven. Darling, let's talk facts. I mean, nani panda kichwani faster zaidi ya pombe. Nikikuboa uko chap kusamenye. Wazee kwenye ligi ni melpo wa kombe. I'm coming home with a bride shombe shombe. Yeah, she a 10 over 10. Got me loving again and again. Huyu mtoto ni dem la madem. Chuchu mesimamia ukucha. Mikuno ni gem la magem. Mungu kaumba na kaumba tena. Batani hamnioni tena. Nipo home na balali ya pema. Na sisi kika ni chuki.